napenda hizo shilingi. Hard man. Tell him it's your busy. Tell him niko busy. Wageni allowed around. Tell them they can visit. Tell him it's your busy. Tell him niko busy. Wageni allowed around. Tell them they can visit. Omanizakazi, tell them niko dizzy. Gaki, tell them niko kissy. Forever with my lacuna and they move, tell them me condition. For Christ, yes, I can do that. Yes, I don't tambua. Mina mujaga buda. Aleni change wana ulizaga hudat. Yes, undani rosa fina skia guda. Simba wa yuda. Tekta testimony kila siku ni ushuda. The world is so cold. Tungizi njeva kuna kushtuka. Salvation jumpa kuna kushtuka. Love ndo makarezi na ndio luga. Magoti chini mikono juu. Na surrender tu. Yeso kaza manga mimi ni do. Check it niki do. Alright, again.
It's
Shaky
Day on this.
Hey, when the star, mini you, mini two. Queen banana kwa mini two. Now I got the tune. Song, but the beat didn't even true. Nisi work a tune. Song, but sing from your heart.
I got it when we started this salvation journey. Ulinisho wendo biggie. I got it when we started this salvation journey. Ulinisho mini mkidi. No vitu zi work, nisi we stuck. Na kwa mini. Yahweh ni God, Yesu ni son. Sasa mini. Alinisho, akinipe, ataminishe. Nyote na shinda, niki bow down. Nani amini prayer. Niki anguka, nasi mama, I am winning tena.
So ni mimi na Yesu tangu nasari. Tangu ni yoko kitele magari. Umenitendi Yesu, see me somebody. Nobody Yesu, Yesu don't worry. Yes, namuita God the provider. Yes, mipaka yangu iko wider. Yes, Mungu si mtu kawaida. Yesu, ndani minika on fire. Exam, test, inajua sini wabaya. Best, Daudi wapi Goliath.
Tongue but sing from your heart.
Alright, again.